super long gonna try out soon.
This one's a banger.
Did you for that? Did you for that? Did you for that? Did you for that?
Usiponipigia sitakupigia titi for tat
titi for tat.
Ukinikandia ninakutimbia titi for tat
titi for tat.
Ukinizingua ninakuzingua titi for tat
titi for tat.
Na ukimwaga bia utailipia titi for tat
titi for tat. Stressy for what? Njoni tupati kwani shingapi? Titi for tat. Stressy for what? Njoni tupati kwani shingapi? Ukinichukia ninakuchukia titi for that
titi for that.
Ukinivimbia ninakuvimbia titi for that
titi for that.
Usiponicheki sitokucheki titi for that
titi for that.
Ukinichiti ninakuchiti titi for that
titi for that titi for that titi for that
titi for that
titi for that
titi for that
titi for that
titi for that.
Ewe na ewe
titi for that
ayo
titi for that.
Bora kama mna fosi wan, siya tuna mabosi ban. Umeweka misusi nyam, siya tuna mabosi ban. Bora kama mna fosi wan, siya tuna mabosi ban. Umeweka misusi nyam, siya tuna mabosi ban.
Maone siyo nabucheza na moshi. Maone siyo nabucheza na moshi. Ewena wow, nesio na bocheza na moshi. Mimoshi mzee, moshi, mimoshi mzee. Siga, moshi, shisha, moshi. Mimoshi, mimoshi mzee, moshi, mimoshi mzee. Siga, moshi, shisha, moshi.